chisa mu maso go mukama wange ejitali chitono o mukono go mukama ogwamanyi we kulwanye lava kunkute wakati mumatiga mumasanga nzira we ategera omulabe mukama era onsomoseza omubi asigadde asamala nga tamanyi ompisizawo omutego n'ogukyusa mukama laba gukubye ye oli katonda we era oli katonda olibawo omukisa bonna bakwesiga wakati mu bikomi Echisa chonda ze mukama Echitali chitono Echisa chonda ze nchirabye Labo mulabo mukubyo musanyisa Emitego jomu byo jikubye Okupanga kwene kugwawo Olugambo lwako zolusenye Oluyiye walanyo mukusana owaswale
We're more than enough.